Excel, lene yamaphupho. Awu maskin like a Prada ngubo. Hey, Excel, lene yamaphupho. Awu maskin like a Prada ngubo. Excel, lene yamaphupho. Bathi fulani sambuka. Awu maskin like a Prada ngubo. Hey, Excel, lene yamaphupho. Bathi fulani hubo. Awu maskin like a Prada ngubo.
Kumpinga ke lo uzumjonge emehlweni, iphila ndo bendibona ebuthongweni, le mani bendifuna sasesikolweni, qhanda stack after matikile chain, fuse ubakhona kunyamezeleni, uboma bukholulana nasemaphupheni, mfeze ke phupha ndibese ezintweni, njenge St. John's embesetroneni, uphuma kwam ndiye empumelelweni, khe nam bephuma ezimbandezelweni, le nto impumelele ndayinxele ebeleni, sebenza nzima ndithethe ebhotolweni, ngaxhonywa ekhantini lindabadala, noba ungajama mfana ungancama, nangamaphina ndikhupha lo hlaba, uwise ungenile uzoxova kwentlama, ngena esikhaleni ndingena kwisibaya, cebo qaphela kuthetha iqala, xulu uyawuthanda ukwazi nobhala, kwiingoma zakho sivela sihleke, uyikomedi khawutshone umpehle, xelela inyani asoze ndikuhlebe, ndiyityane necebo nerespect, phethe isipiloni ngasekunene, mphila ngophana ngosebenza, noba kunzima ndiyazicenga, mfuna le mali, funa imandela mphuthu.
Ey, Excel, lene yamaphupho, bathi vulani isambulo, awu maskin like a Prada ngubo. Ey, Excel, lene yamaphupho, bathi vulani hubo, awu maskin like a Prada ngubo, ngubo. Ey, Excel, lene yamaphupho, bathi vulani isambulo, awu maskin like a Prada ngubo, ngubo. Ey, Excel, lene yamaphupho, bathi vulani isambulo, awu maskin like a Prada ngubo, ngubo. Ey, Excel, lene yamaphupho, bathi vulani isambulo, awu maskin like a Prada ngubo.
Don't you know that the sky is the limit? I be catching my flight, now I'm leaving. Don't you play me, yes I'm dreaming. It's a game, I have to win it. Let me breathe, let me just be me. Don't forget that I'm living my dream. Happy, happy, I just like what I see. Hitting my chest, I'm all like a beast. Me, my niggas are paying for this. Now rule this jungle. Call me Mufasa, I'm king of the jungle. Negative 40, they cold, I'm feeling. Yes, I'm pretty, yes, I'm knocking. If you got a key for this door, can you open? More like a cold, I'm pure, I'm something. Yeah, 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 many blessings falling. Yes, my God, just eat it for me. Just eat it for me. Just eat it for me. Ooh, just eat it for me.
Hey, Excel, lene yamaphupho, bathi vulani isambulo, awu maskin like a Prada ngubo. Hey, Excel, lene yamaphupho, bathi vulani hubo, awu maskin like a Prada ngubo, ngubo. Hey, Excel, lene yamaphupho, bathi vulani isambulo, awu maskin like a Prada ngubo, ngubo. Hey, Excel, lene yamaphupho, bathi vulani isambulo, awu maskin like a Prada ngubo, ngubo. Hey, Excel, lene yamaphupho, bathi vulani isambulo, awu maskin like a Prada ngubo.